Hamburger. Bawa.
Andi yubu mani piti hurere. Tuzine chikube hushine bia balansi. Reality tu vile kebia science. Tuzine chikube hushine bia balansi. Reality tu vile kebia science. Gana mazina ngazine la kubalansi. Shake your body huvile hebia science. Oya munya mifupa kama bano unataka. Raha yako ikule mwenyewe inelili ya itena wobala gabo baba husehela na bashibalume. Hii muziki ni danzi hadi kesho. Mi raha ni jipe mwenyewe sitangoja kupewa. Tuzine chikupe husine vya pala.
Masala musarine weba hudondoru sishusa hose wa mungisha. Ambo galo ite huwa mbeho inelili ya ritoa hane hamuloko.
Tuzine chikupe husine vya balansi. Reality tu vile kebia science. Tuzine chikupe husine vya balansi. Reality tu vile kebia science. Gana mazina ngazini la kupalansi. Shake your body huvile hebia science.
Bana ngeno tunyumila dansi. Kenyela baka uwanzi. Tubala keo kufame ukutwi mumbo mchidongo. Wamati jego yonga la kabiti. Zimenishika, zimenishika. Zimenishika hadi mini meshikika. Zimenishika, zimenishika. Oh baby zimeshika. Saka la kupata koyenza. Kupata kolabo mtima gwanga bambi zeno baby kuruma.
Oh you mama nina kulaba mubiloto. Ungana webu kutubambia yambala bujini. Tali embutetini na munyola mudini. Is my fresh boy ambile ni hudeti. Tuzine chikupe husine vya balansi. Reality tu vile kebia science. Tuzine chikupe husine vya balansi. Reality tu vile kebia science. Gana mazina ngazini la kubalansi. Shake your body huvile hebia science.
Chidongo vinyumila danzi katutuzine tuchakale tuzine pakache. Yohanabi ya bumbe nye inyo hamushe mule. Muho baby uno musembele mbi wambeho.
Tuzine chikupe husine vya balansi. Reality tu vile kebia science. Tuzine chikupe husine vya balansi. Reality tu vile kebia science. Gana mazina ngazini la kubalansi. Shake your body huvile hebia science. Baya yeso wenye seji na vye baki. Subaganda badama babi hola musayansi. Shitu vinyo hahunye nye magumba. Let me dance, let me dance. Let me dance cause it is my choice. Wawa wanze hana nyoyela shivalu mesendi. Huba wano paka lasiti. Tuzine chikupe husine vya balansi. Reality tu vile kebia science. Tuzine chikupe husine vya balansi. Reality tu vile kebia science. Gana mazina ngazini la kubalansi. Shake your body huvile hebia science.
Ah, ha, ha, ha. Wapani machomaze.